Kubambia na baki kusema du 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 washa 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 msha washa du du alina adabu limepita kote kwa harima na asha shwa shwa limepita shwa limekata kata mapanga shwa inakata mtoto sulo wake wakati limuagia shwa haya sasa du du baya piga fungo kirumbaya du du aliangali sula uwe mzuni uwe mbaya du du alichekeshi limenuna kirumbaya du du lapuka na lupa hili na michezo mibaya wote tuende skaleu 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 achesa skareu skareu skareu
Kiwa na Wizzy Boy wanted
Wizzy
Anakuwa